Amasomero mu kitundu ekyempiji asabye abazadde baleme okulekera abaana baabwe naddala ab'obuwala abavuzi ba boda boda nti kubanga abamu ku bavuzi abo baasiiwukadde empisa. Ebikira 11 Nafesos Ben yabinako abitutuuseeko.
Jayes Katongole agamba nti avubuka bana ba boda boda singa omuzadde akwata omwana we n'amuwa nti agenda ng'omutwala ku ssomero naddala abo abali mu senior secondary school oba abali mu tekiniko oba amasomero gonna ag'ebyemikono agali mu disitulikiti eno kimaze okuzuulibwa nti aboda boda bano babaddako ne babakawasanya abamu ne babafuula ne bakyala baabwe. Jayes Jazzy Katongole mutima ogw'ekizadde asabye abazadde nti kino bakikomye waakiri omwana abato wali ntambule mutwala ku ssomero basala amagezi wa boda boda amuvugengako yo wiiki emu ate wamuwa boda boda omulala so si kumuwa wa boda boda kumalako ttaamu yonna nga ya musombo kumujja waka okumutwala ku ssomero. Omulamuzi w'amasomero ono ayongeddeko nti okusinziira ku kunoonyereza okukoleddwa kimaze okuzuulibwa nti avubuka ba boda boda ebasinze okukabasanya ennyo abaana abali mu masomero ga sekendule abawala ne batuuka n'obbatika embuto nga kye bakola omuwa omwana nti mutwale ku ssomero amutwala n'amukunika mu kayumba ke buba butuuse obudde obw'okudda waka n'amuvuga ate n'amukomyawo nga tamutuusizza ku ssomero. Guno nno omuze tegulabiddwa mu disitulikiti empigi yokka wabula ne mu disitulikiti y'Butambala gugenda gumeruka ne Gomba era n'abaayo bagwogeddeko ebitali birungi bwe batyo ne balagendera gavumenti ete mbitongole ebikuumaddembe esobole okukangavvula aba boda boda bano bo abayizi bennyini basangiddwa mu bitundu eby'enjawulo ne babuuzibwa embeera eno ebatuusibwako aba boda boda abamu bagikkiriza naddala abo abava ku masomero ne batandika okubeera abafumbo mu maka g'aba boda boda. Cross FM, this is the band.